music, baby.
Big things are going on, Mami Lou. Buddha boss, bad man, me and pull this love, Mami Lou.
Surprise.
Smile for me, baby. Kwanza Mungu kakublesi, baby facey. Umenitoa stressi we. Ende kwa mdala na mosi, tupite moshi, tukatoe mikosi we. Na esende metimiza ndoto, kukupato bavu wa kushoto. Fuga baridi we ni peyoto, chumbani tukitafuta watoto.
Na esikama naota moyo wangu naogopa na esikama unaogopa mama sijo kaondoka nikupeleke ngare naro kwa mama yake janjaro nikupeleke ngare naro tukapane Kilimanjaro.
Usisikize mboyoyo za wa maboya wanaosema na mtamani uoya. Na mada kesu na omba ni kuite loya, unitete nisiende kula soya. Yo beravan, kuma number one, unalipaga paga mambo ya uwan. Haribu kikan, anunu wagan, tuchane shuka kama namba mashamban. Wengine wana die nyuma umezilila, mejite Samson nao jite Delila. Jite Samson why unahasira, achana na majis nendo vae madera.
Yo beravan, kuma number one, unalipaga paga mambo ya uwan. Haribu kikan, anunu wagan, tuchane shuka kama namba mashamban.
So,
nikupeleke ngare naro kwa mama yake janjaro. Nikupeleke ngare naro tukapane Kilimanjaro.
Badman call the king, I'm a Milo. Yeah, Badman is a the love, yo.